Come Rambo, do you wanna talk to somebody? Mimi uko na Friday, pia unakuaga sato. Nambie jina lako, ata mi pia nijue. Nambie mbana zako, 07 tujue. Ndako kuta tuma badai, uwe club ama rongai. Na I hope una chali, kama yuko ni mnyonge.
Nisha wa unaware.
Una kaka pointi ati we ni mkale na mbona hiyo sura ni Yahuda na una mwili ya sidika
aki aki unanimalisa
kwende tuwa mtaani huko mindo bazenga yani mindo kusema nikipiga wanakuja na kusema ukweli sinandai but ntakulipia kahuba
nilisani shawa unaware.
Ukimwona utadata ata uwe chuma itabidi umekunjwa aki utadata ukimwona utadata ata uwe chuma itabidi umekunjwa bas twende dance kidogo shida ni kibao kula dance kidogo bas twende dance kidogo shida ni kibao kula dance kidogo Tumejenga, nisikia kick, ninakwenda.